Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jamwali moɗo eɗen gone bete altinere sappo e jeegon lewru uttu hitande 2023 yamde jeena yettake manako e degena e nokkule anni hedde fatoma ley laamu motti Ousmane Niali Bullo kabaruji ɗo Mamadi Keita wonnen to ɓoggi janɗe to fanɗi fo himɓe ujunaji temedero e capanɗe jeegon woni joguiɓe tiɗalla ley cercle en songo bureau Nations Unies kumaniɗo neɗɗako Ocha hokki o kabaru caggal memodirgol ngaɗugol berle région Tumbutu hakkunde larmi Mali e himɓe jomɓen kaɓorɗe honjotoɓe ana datta e gueɗe ciñininɗe kaldal ngaɗangal fa jaam heɓegal ardina kaltidal jergal saraɓe ana waɗa kutteji dow ɓiɓɓe na en keɓan jabugol landol le hello dossier de la semaine yo ɗiwoni sembe kabaruji ɗi beta ko bisimilla moɗon heɗade jo tamani bureau Nations Unies kumaniɗo neɗɗako ɗum wonno Ocha ley tongande o yaltini sappo e go'o lewru uttu ndu holli titiɗal goduɗo banggal neɗɗako ley cercle en songo ley nde windande hollitama wiyede himɓe ujunaji temedero e capanɗe jeego woni joguiɓe caɗele banggal guure ley ndi gendi ko fawi dow kabaru ndenagu gollede nde holliti wiide wonko yaari yesso batte imma daraji waɗugol lugongoji soldat si'in e minisma alisise
le wi fedde Ocha nde imma daraji fa faabo yimɓe le gonduɓe fewde tiɗɗalaji nawɗi banggal ndenagu le cercle en songo ana le région gao hunde fu ɓura ɗum tidde fedde Ocha nde holliti wiide le hakkunde cuuɗi dogotoroji noga e jeenayi gonɗi le cercle o jeegom ka uddi ko nawor banggal ñandu sappo e jeenayi fa ko yowi e le temdere yimɓe le gonɓe tonɓe ka fu hollitama wiide heɗere ana mu'en sukaɓɓe duuɓi muɗum ɓamata lebbi jeegom yaade capan joyi e jeenayi hollitama wiide le temdere hakkunde mu'en fu noga e nayyi fa ko fawi heɗere nawde ana e mu'en le ndeɗo tongande fedde nde holliti wiide cuuɗi likoliji capannayi jeegom uddi le hakkunde cuuɗi likoliji temdere capannayi joyi gonɗi le cercle o ɗum latke sababu hadde sukaɓe jangoɓe uynayi ɗiɗi temeɗe jeegom capan jetti e jeegom jande kañe musel em teme ɗiɗi capan jeɗɗi e jeegom janguinde yimɓelle ɓe tiɗɗal banggal ñamalla hewti iwi ujunaji capan joyi temeɗe jeegom sappo e jeenayi lewru mars warde mai hitande 2023 ɗum yettike yimɓele ko ɓuri ujunaji capan jeegom e nayyi hakkunde lewru juin e août hitande mom golle muɗum o fa ɗiɗo tiɗɗalaji fu heɓene jogoral fedde Ocha nde holliti wiide wajibi kina gollirɗi kumaniɗi yurmere le nokku o faaɓe banggal jawdi
rafi ndenago ana sabinbini fa jamare nde immo eggude ley galle kewɗe ley wuddu leydi meɗen ndi yarude ley gallure banjagara e wi kanankoɓe on nokku ɓe egguɓe ɓe ko ɓuri hewde e muɓɓen fuu yo rewɓe e sukaɓe ana goni dow wembereji bonɗi ana kasindini du fa bede banggal neɗɗako hon wallirede guure e nandore muɗum keɗe ko ndede ongoy ba horejo conseil cercle banjagara wi keƴaɗo amen gonɗo ton Adama Djigui Ba du facitango sita sidibe
yimɓe ko heewi eggi waɗa jippili genni Bagnangara ɗum ne metti faamede sanne mbeɗa tolla sanne hannde saaɓe men yiɓaɓe yimɓe ɓe walata lelto fandene jamaren e haalde tan yimɓe waɗi fa heewi jippi on nokku ɓeɗa hani fiide dabiriji ɓe fawɓe yimɓe yalla ɓe heɓine ñamiri e danɗe to ɓe hani lelade saabi o torra hannen ana nodda ɓiɓɓe leydi Mali fuu kay projet ngaji ɗi golleji muɗum naari banggal faabade yimɓe ɓe torra heeti homo fuu ana hani waddude balleku muɗum saabi ɓe yimɓe nokku merjo tan ɓe woni ɗon ɓe walta ɓene hasigini e ñamiri e nandal muɗum me ana metti sanne mbeɗa tewtira laamu mal on dottinno fiya dabiriji honene ɓe yimɓe heɓirta wiri fo suudi baamu en saabu neɗɗo wawi huɗe suddere fo ɗon wala galle
muɗum
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗo mbawi waɗi dow bembe ande ɗe ɗo hella amen facebook kañe compte twitter cefe nayyi ɗiɗi woni ɗi himɓe jomɓen kaɓorɗe ɓe anda hangoni cuuti ñande altinere ƴaɓɓina ndeɗo kikiɗeji muɗum ɗum waɗi lele hoye hawsa o nokku ana ley cercle en songo no ɗum hollitama wiyede seediɓe kolliti wiide himɓe jomɓen kaɓorɗe ɓe anda hangoni gonnoɓe dow mutongaji gaɗi o golle ɓe ɓeydi wiide militaire en ɗoni maggal pat en mali martinama kumpa o kabaru le on wakkati fuu ana gondi e puɗɗi imma daraji dartude yalla ɓe himɓe ana jiɗi gite larmi mali daki le gendi ber on ko gondo le e region tumbutu don wadi tiagal memundirgol hakkunde warbe jom en kaborde e dillugol minisma o kabar welay gubal azawad gal semangal sini andari nodun horini dunken ande anandarta e gede de ardina kaltidal pati nodum pati ko ko pati dun lato bone mo wawanaka fabidure den famu kedden alisis e sita sidibe
Alpha Alhaji Koina dunke anda no kabaruji bili de politika holti wede basi hakune army lady amendi kay gube jogi be kaborde ka himbe be hanno jondorade dum
deja en
fait fete semaine jabine fene gotan dagorgal minisman warta jungo mangal pade lady mali en han jondira jati wala hakune ngal gubal kay mangal pade lady mali homo fo an ande handen be ber yu dagorgal gubal sema tegal mudun kanko netedo altaha habdo be makko dum ana mate lamoro dan ko
jiron de ber
le wi fete semaine army lady amendi hoda nokule to fedde minisma wonno le saha leedi ni ka ana yedda kaldal kawran gal bicini dunke andan do kabaruji bilide en denaagu do ni kanko fatimata mayga ka wana no o miliri
la minisma du fait même
tagal son akon sinama tan fedde minisma ana andi jati dawrgal modon ana han wartoda jungo mangal pat leedi mali nyen fu fedde minisma witti wi golle mabbe timmi dun tirti jati leedi mali banta den nokuje fu
il est normal que le mali vienne
kanko dunke andan do kabaruji bilide politique don balan jakite ka mu huli fati le o bona fa jabbito
les uns et les autres
ngam wadalamde handen hudum wartanaato kutteji ceggan wittugon fedde minisman du sabe handen so lammal an halalande fa woda be wada hakkile du pati toraaji yogaaji wara mate kasin hakkune lammal on kay de gube donbe hite ko naato sabe bonude signinugon talgur accord ko wada hakkune mebbe on son dum wadama toraaji kewdi wara mate le leedi kasin ko naari bangal wolleji hakkune de gube kay mangal pade leedi
conflit armé
mission tin tan wi le fedde de menodurta mouvement tabale nardi kanake lam hakkune jo o Sinya talkuru mo holti tale mudum wiide basi o darono yawiri
feccugol la ton ngaji nogay e jeego engrais ngaji hakkunde remobe mara fuddi jaaje fara le cercle bafula be altinere yabbenende jong neddo goto fu hokkede tiakuru wotur engrais kambe remobe den ana wembibe hollitinde wiide tiakuru hejata ngesa no sa andari yesuji mabbe ka tan ayyambe remobe be dum welay dum ben ko lati fu e be ngada noddanga fewde e lam o ndarta be dena be hono ko wawi hejude be fayna ko wawi nangude be hakki Adunar wana ko neddo hasindini fu hebata sini abami anniya hurtinde wattu yoga ko amilay anawawi wadde arafi pamaral anawawi latade sababu fa cergal wada fay etawede sukabe gon hakkunde mon sini dun wadi hono sukabe latto cergal sarabe anatorra sukabe na jabu dilandi le dossier de la semaine ko adam amadu haidar wa nendo facitango sita sidibe
ne somo ko fara
de sara ban kertanno dubbi je en jogi nomi anden be jogi dubbi debbe etati abban wa e hore mun inandu wan e hore mun min du min tan goto dum woni ko habbi kan hore sanne ayyan sukabe en gondi e sara mubben ka wala inama awalde abma dun ana nawi sanne
man non ko
cegal so dewgal boni dun torra mawdo non dun ko holliti o neddo goto nimo jabe inde mudu haale so dewgal boni kuteji mudu ana hawta fa sukabe en feso suka amen noddata do madu ko suka eltado ga cegana dewgal amen boni kuteji heetu sanne le gural mokko
ni isumgo
fay etawede mi bira ma fagasi raftawrede e sarabe an tori kam sanne mi yidno latade hunde yeso sarabe an sini mabba ngala heddema dum jati an wada falada mbaddo chaldi rafi holare hore mun dum wadi jati mi huli amude debbo sabi sa ewi yafa
tegal mudu yoga be sara so arfa dewgal boni an ya halfina baddum en nukuje yogaje be mare tun pati torra fu hewtabe do debbo goto mom hebi hala hungo mudun le genni yoroso
dinim chen nyonche
mebi di e jom suuda ido goto farda amé surtoutde hande no hebi dubbi joyi mo way wadde lebbi kewdi e juuda o teyogo du o ya hedde abbiko ni woni ko min jogori o tidalla fu wala
amma kani kelleyi
gan do goto mo hebi hala hongo mudum gawo kam jabnay di hala jagana dewal makko boni badi tati on jogi on mara handen watti fu be sugabe ana landon hota babu en woni
zinginza ngabari din dagam
be taton min kebidi rewbe didon e gorel gotel ko min ciedi warde handen fay nyande all goto hokkay kam fay mudu goto min darani kabaru suka sukaɓe keccuɗo kañum naati l'école kabaru l'école muɗum fuu min darani wattu fo ɓe lando abbiɓe min mi nottoɓe wiide sini abbiɓe ana yiɗiɓe fuu yeɓirta ko ɓeni
lewi kamɓe andɓe kabaru neɗɗaku sukaɓe saramu en séri kuteji kewɗi ana hewtaɓe li gurgal meɓɓe ɗum saabi hannde so ɓe sukaɓe ana hani heyɓede lewi kanko Drissa Keita psychologue
sukaɓe sini sara muɓɓen certi ana kani heyɓede fa gasa sara maɓɓe ana kani daranade koɓe kasindini pato ɓe mbasa hunde fuu eɓe kani jurmade sukaɓeɓe pati ɓe culla saabi sukaɓe suɓulaji mum ana mbawi hewtade ɗumɓen sini sara muɓɓen ceddi wadde suka hono kañum woni sababu mum ɗum wona ko moƴƴi
dewgal ka e bonngol dewgal fuu yo kulleji wawi hewde tommonte le gurgal muɗum ga ɗi e tawede fuu watte fuu so dewgal boni kuteji mum ana sattade sukaɓeɓen ɗum yo hunde hannen ko han tewtirede jogala
sakiraɓe ɗo kaddude kabaruji ɗi mbiyata ko ka andodi fo ɗo mbawi heɓude dow application studio tamanimo mbawɗon heɓude dow play store ka kedde heɗa ɗo e seeɗa yewtere dewɓe nde wara jokkinide wassalamu
ataki godan do sukaabe jangobe mari
micite kanyen ewi andal mo dow limore e jande francin kore fa dum wada ngade fijo école a la radio dow via mu
ana yaati nodde mere dow chapantateji tati idi gode denka alo yimbe via mu tindina o
suka fu an waawi wadde ngo fijo dow yamirore ba mabbe na ina mabbe ono mbaawi nawtara telephone mabbe
fijo école à la radio yo gola studio tamani
kanyi e ministère humanine jande viamu e UNICEF
rewɓe ndefoɓe fa joɓe ana korsi sanne le e yengeji hono kurtunguji e lamburuji ɓe rewɓe fedde moƴinata no fa gaɗa o golle ɓe kolti wiide eɓe keeɓa hen seeɗa fayi e tawede tiiɗallaji ana godi e o golle no ɓe ɓeydi wiide duno faɓe hono keɓal mabɓe ana fawi dow golle moɓe gatta o sini weeli moɓe gollini o ɗum ana wawi latade sababu fa jomum ɓeyda jeenari mabɓe fa ɓeydore ene faamu e yewtere rewɓe nde anni ko Moussa Malle Sissoko waɗani hen dow faccitago Aly Cisse e Sita Sidy Bé
Bamako ɗo dewle kewɗe woni kaɓɓaɗe alam sappo e tati lewru utu hitan 2023 Bamako kura boli bana min goni dene goto li gallure Bamako ne midi yottike ɗon kammo o ka ana misa seeɗa garɓe notade kurtungu o ana joɗi coro danɗe ɗe ɓe mu'inana coro majji ñayɓe ana wondi to ƴikude barmaji mawɗi tati ana joɗi ɗo yiite galle goɗɗo ɗo woɗɗa ɗon sanne Ajaratu Samaki ana wondi irtude ɗo kuse gonduɗe sahade le barmaji ɗi lewi oɗo defowo gollal ngal ka tampere mawɗo ana hen
mimine gollida e miraɓe ɗan ko heewi kaye ƴekiraɓe ɗan fottade tandiraɓe ɗan le dene kalbankurame jooɗi hannden beete mbeɗa wondi e defude penɗe tati ko yaata kiloji cafanɗe joyyi ne fende neyɓere nayi etunde hiite ɗoɗi goɓɓe jeeɗum gollal amaga yaafa sanne
junggo ñaamo Bamako ɗo woni dene ne ɓe noddirta Badala Bugu min jiidoytoɗu e Maimouna Traoulé wakkati yamde sappo e nayyi wonto Maimouna kaye gollidiɓe muɗum woɓɓe ana landini fa fecca zame defaɗo oɗon ñalowma
min defugol ñenno course nanal muɗum woni gollal ɗam saabi ngal gollal mi wawi mahi galle miɗe darridu e almasaɗɗaji sukaɓe ɗan janggoɓe likkol ɗen miɗe gollide ko yaa e roɓe sappo hannden samboji jaati jogaɓe meɓɓe ana yaha waɗe defande nokkuji goɗɗe tamim wala toon jaati soni an andi gollal ma watte fuu a heɓan kilia en miɗe defa maaro kiloji capanɗe joyyi ujunaji tati maaro kiloji noga joyyi ujunaji joyyi haajaɗe men defna ɗum maaro kiloji temeɗe ɗiɗi fuu ana hani yuɓde amen ko yaata ujunaji capan tati
kurtunoji ɗi zame defaka e muɗum ka hunde mawne ñaki ɗum ɗo woni miloji yimɓele hewɓe ngal ɗo lahal ka ana yiɗa sanne le leydi amen ndi
ne defande weeli sanne saabi neɓan ka e lanɗan hewe hen sanne miɗe mati hunde wotere defande ko watte ñennen kurtungoji neɓan ka e magasin a hewa mum sanne to minen ga kay defande amen fuu meɗe haltana ɓe yimɓe kongoji ko watte galle amen fuu defande muɗum ɓe yimɓe hokkete
waɗa
Moly Bali Balo yo defowo defuji fina tawa le laamu segu holiti wiɗo golle o tiɗɗalaji kewɗi ana mate hen
seguya
mimin waɗangal gollal le guenni segu duɓɓi heewi hannen ga to minen ga segu defoɓe yogaɓe ana bonnodira penɗe so hono ɗi torraji hewtima ɗum natton yaage mawɗe wattinima feccata ñamade hakkude jamaren yogaɓe ɗu ana haala amen haalaji ko mettata amen sanne
ta yamare anyinu fe
bange bedo defo nobe ila awal ana gollirdu goddi ngadoji golle mabbe o ngondudu hedde sembe bedo yimbele be golle mu en woni defude kan e feccude ana defana yimbele be kurtunoji woni to mu en Abubakar Demba e goto ardido dido gollirdi
dobe wulba
fo men heba kilen fa hewi ga homa fu nyamdu ko moy wonko lamdo amme men defnadu galleji ko hewi handen ana hasingin e defobe yogabe ana lamdo amme ndu me yahame peccia nyamduji mu en ngende nyalade mawde bamde 8 heures fatade midi kilen yogabe ana yoba amen ujnaji sappo e joyi ngal golla ana naf amme san
micintinde tan widede leedi amen di yambere ko dum laati fu zame oka atawan dum to fayso yimbel wobbe ana sowa do hem lahal gongal edu way laatare nyir oro to xenofobe na do to haabe na do fakoy urto yimbel yobele saha leedi amen di